tiden ga dudal bawlende ngal do wano dude heewde Abidjan no hawra chaadele yowandirde ko faybe be yoboto kon telephone kudu Samuel ko jangino wa tarika e gandal leedi no heewi ko wulli toto welsindare jangana kuube makko be sabu ewlor koy koy
biyone confronté à ce genre de situation
kono woni meden eden chaadele tentini ka jangana kuube jandube be so ndo pay koy koy yaltine telephone jidi fewdo jangete si men nangi dibe mun be wi ako sa yombe woni darude dul no falla men ka jannugol
mais ça fait distance au moment
hore be dudangal kadi no wondi e den ande wotere be jetti pe kefe fi ha dugol yo bagol telephone ka dudal Lowes René goto e hore be ben no sappi ngakere ballal mabbe faybe ben
comme c'est la rentrée on a reçu des parents d'élèves
ka futta go hitande men non noddi tino mabbe faybe ben men hollibe ko men fawata on moyira ma telephone day joni hay jangana ku jomo ka suudu jega buru no jogo telephone ella on koy mabbe mabbe jonnaade be woni ti andi pay ko no tongana yoba go telephone ka jande
non chef sentex
ala jamadu wuri ba horejo mojobere mabbe faybe ka dudal attaqwa no miji ko horebe dude den e janginaabe ben haani urtude ngannangol ay koy koy fino dum accira be holli be tawaka ko fayde be yobo to kon telephone ka l'école
ko fayde yata telephone ni ka l'école ton kon mi on harimi tawaka mo yana fayde ben pay kon kon ay koy jangugo o jetti hakkelo makko wadi ka portable janno on jandre mo to ki hari hakki makko ala e ko jannete jono non si be yahi ka jangul ton be ak telephone din ka sud tinano hari mo yana fayde mo yana be yargo telephone ka jangete
wakilare hore be dude ben e jangina be be fuddi battinde seeda seeda kabe ben no wattande yila e yo bagol telephone joni kabe jangata to
mayra bor telephone ko koldo wato jabtu
de mi addo sa simi adde gam jangata o ko jangugal adira
professeur Zamblé Ambroise rendo yankojo wittotodo jangina ka jabi hattirde Félix Ofoy Boigny Abidjan holli wonde sukabe ben si dumi ke fijirgol telephone hoy koy be heba e lorra suttugol tampinaygol be ha bonna jande mabbe de si noy yo dude de hunna latingol tonge de hino do fere makko de
la famille n'a pas quitté la maison avant de partir
ko be ngure ji ka fay koy koy wata ton so ay haka dudal haani be duugal dagol no accira ko ka be ngure ni di suka on fuddoto ko ton be haana bangina ne de lorraji wondude hu torgol telephone ay kambe be anda ittiri bona telephone mo be tambi hollobe ko fewndi aduna on fu
haren andintinay witto ngo jannayɓe ka jaaɓi hattirde Félix Ofoy Boigny yaltini ka mayɗe hitande ujune ɗiɗi e nogay e tati holli wonde e nder Côte d'Ivoire embere nogay e nder temedere sukaɓe jogiɓe ewnor koykoy ka duɗe no lorrori suttugol tampinaygolɓe ɓittinaɓe ka wonkiji maɓɓe ɗum no battini e cellal haqqille sukaɓe hewɓe e nder Côte d'Ivoire Amadou Diallo VOA Fulfulde Abidjan.